Yeah, I just wake up, 10 million on my mind. Wapi ntazipata, had to start my grind. Staki kuacha siku bila millions. Pesa naumiza kichwa ntaka billions. Staki pesa mbuzi nazo talk along. Think about them big money blue cheese. Kichwa kina vitu vingi, pesa main things. Motivation young nigga get your millions. Unanje nyingi out there kupiga billions. Niponjiani pia kusaka them billions. Tayari nazo millions, time for billions. Yeah, billions, yeah, billions. Unanje nyingi out there kupiga billions. Niponjiani pia kusaka them billions. Tayari nazo millions, time for billions. Yeah, billions, yeah, billions. Unanje nyingi out there kupiga billions. Niponjiani pia kusaka them billions. Tayari nazo millions, time for billions. Yeah, billions, yeah, billions.
Tafta mwanja siwezako shajipatu. Kwana mwanja mpaka simba na pakatu. Washa sikia kuna tajira meka matua. Bila mwanja tamademu ato kutaka. I'm kai brother kaka. Kama siyo ni mwanja atungei. That's the facts nigga. Lafunzako shapandaga bay. Tuko 8 figures. Kiona jinzi mlege kata K. That's money nigga. Pesa ndo inabonga misongei. And it's a rap nigga. Pesa nyingi paka punda baby. Alafu linzi wake nyuma kama gang killer. Wu-Tang laini. Staki shida ma vinguta baby. Matavya yuwa mwezi nkuta baby. No money in my bag. Money in my pocket. Niggas don't shine. Wataka sitake. I don't wanna lie. Nobody can stop me. Tulipo fiko sidhani baati mse.
Unanje nyingi out there kupiga billions. Niponjiani pia kusaka them billions. Tayari nazo millions. Time for billions. Yeah, billions. Yeah, billions. Unanje nyingi out there kupiga billions. Niponjiani pia kusaka them billions. Tayari nazo millions. Time for billions. Yeah, billions, yeah, billions.